لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى: وذرني وما يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. Owekitiwa Allah subhanahu wa ta'ala atenderezebwa n'amatenda amajjuvu nga malungi. Eyatutonda ffenna tuli bitonde bye, n'asalawo n'atussa mu kitonde ekiyitibwa ensi. Akawomereza Allah ke yassa ku nsi. Abasinga obungi bamanyi nti entikko ya buli kintu kyonna, naye duniya kwe tuli si y'entikko. Mukalembereza abantu ke bafuna n'obuwomerevu bwe bagifunako n'emirembe n'ebyengero ebirala, yanfadu. Yakugwawo kye kimu ku by'okugwawo. Bw'erigwawo tuzigazeeki? Yatugamba Allah nti kullu man alayha fan, buli kitonde kyakugwawo. Wayabuka wajhu rabbika bil jalal wal ikram, agenda okusigalawo ya Allah azza wa jalla, yewe okusigalawo. Tukkiriza era nga tukimanyi kiseera kijja kutuuka abuuze Allah nti liman al mulku al yawm, era ani mufuzi. Yeddemu agambye nti lillahi wahidu al qahar, nze mufuzi omu mu bw'omu bwe. Ateekawo embeera gy'ayagadde n'etagwa butaka, ye Allah. Ebitonde biruka enkwe, naye enkwe oluusi ne zigwa butaka, ne Allah tayina kyateekateeka ne kigwa butaka. Ate kati ani aba akimulemesezza? Taliiwo. Y'ensonga lwaki tukakasa ku nsonga ezimu zeyeyogerako, yatugamba nti ala kulli shay'in qadir, buli kyonna ekibaawo yaaba omuteesiteesi waakyo. N'ekitabaddeewo yenteekateeka ye nti tekyalibaddewo. Ekibaddewo kirina kitambulira mu mbeera yennyini Allah gy'akyagala, n'ekitabaddeewo yaaba akiwugudde kireke kubeerawo. Embeera eyo singa etebenkera mu mitima gyaffe twalibadde balungi, era twaliwangadde nga tuli b'amaanyi. Omugendo gwaffe gugamba lwaki tuli mabega, lwaki twanaabuuka, lwaki omulundi gwaffe ogwayita twalabanga ekimu ku binsonga ezitufuule abawansi abanaabuufu. Luganda, situli ba Luganda? Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku baatusooka mu ssuula eyitibwa Fatihi ye Madina, aya esembayo ya 29 essuula ya 8, yagamba Allah nti Muhammadun Rasulullah, Muhammad mubaka wa Allah. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar, n'abawangaala naye baali baakamenyo nnyo ku bamawale, ku bawakanya amateeka g'oweekitiibwa Allah. Amaanyi baagaligiranga ludda wa, bagalagiranga mu mbeera ey'okubasimbako ebbiibi okunyiikira obutassa mukono obakoowola basiramuke. Ekyokubiri, bagalagiranga mu kulongoosa ennyo empisa abatannaba kuyingira busiraamu bazeegombe basiramuke. Ekyokusatu, bagalagiranga bwe baabanga basisinkanye ng'embeera yakuwaanyisiganya mikono ku mikono basalangawo ne bagamba nti what come may, ekijja kijje, ne babeeranga Allah yabataasizangayo ne bawangula entabaalo ezisinga obungi, obusiraamu ne bubeera bwa waggulu n'abasiraamu ne baba babitiibwa. Ashiddaa'u 'ala al-kuffar, baali b'amaanyi olw'embeera zaabwe ze baawangaalirangamu, naye n'amaanyi ago Allah aga nti rahama'u bainahum, naye ate bo baasaasirigananga nnyo. Oluvannyuma lw'ombako bagamba almuslim, ayitibwa omusiraamu ahul muslimu, abeera muganda wa musiraamu, fala yazulimuhu, tamulyaza amaanyi. Olwaleero obulyaza amaanyi obususe, abantu tebakyafaayo balyaza amaanya. Allah talina waakuteera muntu ne baba si musiraamu nti mulyaza amaanyi, ku musiraamu gw'owangaala naye musaala mwenna bwe mugattagana ekigere ne musaala ate omulyase omulyaza amaanyiza, fala yadhulimuhu, tamulyaza amaanyi, tamuwewula, tamuwaayo, amubikkirira. Hadithi esembayo eganti man satara almuslima, n'oyo abikkirira omusiraamu satarahu llahu yauma alqiyama, Allah agenda mubikkirira yauma alqiyama, ku lunaku lwe tugenda okuyimirira mu maaso ge. Agamba Allah nti rahama'u bainahum, baasaasiriganangabo bennyini, obusaasizi obwo bwabayambako okuyunga oluganda lw'obusiraamu, beesaasiranga. Ekyo olwaleero kyanaabuuka ne kisiimuuka ne kipeeruuka ne kivaawo, tewakyali muntu asaasira munne. Allah aga nti taraahum ruk'an sujjada, baali bayimirizaawo essala, baawangaalanga bakutama n'okuvuunama nga bavuunama, yabtaguuna fadila min allahi wa ridwan wa ridwana siimaahum fi wujuhihim min athari sujud, baasaalanga baakutamanga ne bavuunama nga basinziira oba ng'ekigendererwa kyakufuna mpeera maaso ga Allah n'okusiimibwa n'okusiimibwa. Wallahi yabasiima Allah natukotuga nti radiyallahu anhum yasiima waradu an, nabuli basiima. Eyo nno yembeera bw'etyo eyaba tusooka bwe yafaanana, ayogedde ku luganda, oluganda twalulaba tewali, tuli ku slogan eyekikaafu ega nti everybody for himself, buli muntu ayina kufa ku mudaala gwe ku lubuto lwe, and God for us all, Katonda yayina obuvunaanyizibwa obulabirira ffe ffenna, naye ffe ngaffe aa buli muntu ayina kufa ku lubuto lwe ku mudaala gwe. Bw'ogaziwako ennyo tunuulira abakulinako obuvunaanyizibwa, abaana b'omuntu mbwezo, mukyalawo oba bakyalabo, bakadde bo, komaawo. Eyo embeera yetuleetedde okunafuwa, ne tuba banafu nnyo ng'omulaba atusanga buli muntu ali ku lulwe, kye batalina bo ngabo tebakirina. Naye embeera eva ku kyeyo everybody for himself bukodo, ekimu ku bituleetedde emberebezi ekimu kubituletedde embeera enzibu ennyo n'okubeera emabega n'okunafuwa n'okulumba omulabe n'omulabe otutula ku nfeete bukodo. Obukodo ndwadde erya umma n'egimeketa n'emala n'egigaaya bulungi n'egigonza n'egimira. Bukodo, abantu bakodo, ate okumanya bakodo nabo bemanyi nti bakodo. Bwe tokimanyi nti toliirwa kkako, bwe tokimanyi nti bw'oba okkuse tofaayo ku balala. Abantu abalwaleero tekimukwasa nsonyi kusanga oba kuyita musisinkane mu wooteeri n'ayita essowaani y'emmere ng'ejjudde bulungi n'ejjagayo obutunda n'agyebulizaamu ng'oli awo otudde, n'asika ebifi by'ennyama ng'otudde neyeeyiwayo kijjaga ky'obutunda n'amala n'agamba tugende ng'agenda yeebajjagala amaze okupakira. Ayinza n'okugamba ninda neebakemu mukkuto ku nzita nga gwe enjala yeekutta. Ekitayawudde bika by'abantu ti bano baavu nnyo, bano bagagga nnyo, bakodo, bano bakibuga, bano bakyalo, bakodo. Illa man rahima Allah, okujjako Allah gw'abasaasidde. Tekiina kika ky'abantu mwe kitayingidde. Abayizi bakodo, abasomesa bakodo, abantu bakodo. Wallahi obukodo bubi. Singa basahaba bakodola obusiraamu tebwali tutuuseeko. Ne Allah otuga nti ruhamau bainahum, baali basaasirigana, kitegeeza baagabanga. Si bugagga wabula baayawulanga mu katono ke balina ne bawa abatalina. Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba yatuteeka ku musingi gwa kuyambagana n'akiteeka mu mpagi eziyimirizaawo eddiini y'obusiraamu ng'ate yakumwanjo ba'da shahada, oluvannyuma lwa shahada rukunu lula, empagi esooka assala, mulimu essala. Oluvannyuma nga tumaze okusaala Allah yatuga nti itau zaka, muwe zaka, muwe zaka. Zaka nga tonnazifuna mu mpeera ekujjanjabamu ekitendo ky'obukodo. Naye abantu bamativu n'obukodo, ate n'ojja okisanga nti ekirwadde kiba kirwadde. Wallahi omuntu aba n'obulwadde bw'obukodo nga bwamulya nga mukodo, wallahi ate nga tayagala bakodo. Kyekintu Allah kyeyagaana omuntu akikola n'atebenkera nakyo naye nga tayagala bakimukole. Ng'olugero lw'omuganda olugamba nti kyenkola bannange saagala bakinkole, ng'omubbi bamubbi. Omwenzi ayenda ku bawala ba banne ababa bakuuma butiribiri tayagala babendeko, niye bw'oyendako nabo baana b'abantu, bannyina b'abantu, bassenga b'abantu, bamama b'abantu, baka abantu. Naye takyagala kukimukolako ye, niye akikola abalala. Allah ganti atamuruna nnasa bilbirri, muragira abantu balongoose bakole bulungi, watansauna anfusakum, nga mwe mwereseyo mukola bubi. Mwagala abantu balongoose ng'ate mmwe muli mukukola kazambi, wa antum tatiluna alkitaba, ng'ate mukyasoma ekitabo kya Qur'ani. Afala taqilun, temutegeera bulungi. Bukodo ndwadde mbi, bukodo ndwadde mbi. Allah tajagala, ate abantu beerya emuli oluusi n'atakimanya nti ndi mukodo okutuusa ng'omwatulidde. nenge embeera gye tulimu kaseero minannasi abantu abasinga obungi okujjako Allah baba ayagadde bakodo. Abanga omukodo yaliwa ye muntu Allah gwagemulira ekyengera kyonna ng'asobola okukyawulizaako ku banne n'ayongera okutebenkeza society n'atebenkeza bawangaala nabo n'abataasa okutwalibwa n'agaana. Agaana sagaana nange tebimmala, atuuma emigaati awo wakiri negivunda n'asuula kasasira ninga tagigabye ennyama emuvunda kaagera evunze n'agandi ekiyingula ekyo mukitwale ewamuliraanwa nga kinyoka enswera. Waliwo ekyabeerera ekiramu nga tasobola kigaba waneevunze ate afunyemu oluntu ebajja kukalirirako olusubu lubulebule mumuko olubulebule baliye ate berugaana oyiwa nembinyeebwa omanye ebinyeebwa bibuzaabuza nnyo naye walinda kyejigaba nga tennawonya bukodo. Bukodo bantu bakodo Allahi obukodo bubi Allah tabwagala bubi. Tulabye empagi y'obusiraamu ey'okusatu zaka ejjanjaba obukodo bingi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam byeyogera ku bukodo nabingi Allah subhanahu wataala byeyogera ku bukodo n'asuubiza abagaba abejjanjaba endwadde eyo bo ne badda ku saidi eyaddyo ajiran azima empeera nnene empeera nnene. Owekitiibwa Allah azza wa jalla yatugamba ebimu ku bintu ebigenda okuyingiza abantu ejjana kuwaayo wa mimma razakanahum yunfiqun nebyo Allah byaba abawadde yunfiqun bakolaki bawaayo si bakodo. Mu surati al-Baqara nga etandika yaga nti alladhina yu'minuna billahi wal yawmi al-akhir aya bwegamba aya egamba etya alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-sala wa mimma razaqnahum yunfiqun alladhina yu'minuna bilghaib ababakkiriza abagenda okutaasibwa Allah bagenda okusasula empeera ennungi yu'minuna bilghaib bakkiriza ebitalabika bye batalabyeko mwabaliwo ntimwalaba ku mbaka Allah tumukkiriza naye teri yali amulabyeko ne bamala okukkiriza ekyo wa mimma razaqnahum yunfiqun n'ebyo Allah jalla waala byeyabagabirirako nabyo ne batoolako ne babiwaayo. Tunuulira oluganda olwali wakati w'abasahaba banyweza oluganda lwabwe ne bafuuka baamaanyi lwakusaasirigana lwakuyambagana lwakusaddaakagana eyabanga mu buzibu wallahi nga banne bamuyamba. Tunuulira ekyaliwo wakati w'abamuhaajiri ne ba ansar ebintu ebyo tuleke biteeka mu mbeera nti wallahi bali baali bayitirivu wabula betugezaako okufata tuyite mu kisinde kyabwe laalla allaha yuhdithu bada dhalika amra obaolyawo Allah subhanahu wataala nafis atuteeka mu kisinde kyabwe n'atuyingiza ejjana nga tufaananye empisa zaabwe n'embeera zaabwe. Kituyina Allah jalla waala weyayogerera ku bukodo nga kikulu kirungi kimu ku bintu ebirungi byeyeetaaga wabula buli bukodo lwe yabwogerako yabwogerako nga abwogerako okukkakkanya musuula eyitibwa Muhammad musuula eyitibwa Muhammad yanamusaamu ye Makka Allah subhanahu wataala yagamba ha antum haula yemmwe tudauna litunfiqu fi sabilillah abaziyiza abasimba ekkuuli okuwaayo mu kkubo lya Allah azza wa jalla mukubo lya Allah tabaraka wa taala, nembeera nga mugaanidde eddala temuwaayo. Faminkum man yabukhalu, mumwe mulimu abakodowala, mumwe mulimu abakodowala. Naye nga wallahi obukodo bubi. Allah atugambye faminkum man yabukhalu wa man yabukhalu fa innama yabukhalu an nafsi, n'omuntu yenna akodowala oba okodowalidde mwoyo gwo. Kiringa ng'omuntu bw'anaabeera n'ennimiro n'agaana okusiga, n'alaba ng'ensigo ye yalibadde ebeerawo mu nkwawa ze, bw'aba ayagadde n'alyako katono katono, wallahi oganye okusiga endebe y'ebijanjaalo ng'olaba bw'obuvunaanyizibwa ekikutaasa kubeera nga ogiryako mpola. Abateekayo obuvunaanyizibwa ne basiga n'asiga yiika bbiri ez'ebijanjaalo mu ndebe, gwe n'olyako mpola ku nsigo yo, wagenda okuyitawo emyezi esatu ng'ayina ensawo z'ebijanjaalo mukaaga, nga gw'olina bw'oba okyayinawo oba olinawo tampeko z'ebijanjaalo bbiri, ani aba omugagga? Wangi haya Simba, kiba kwerekereza n'omalirira ne weesigamira Allah, huwa khairan wa a'dama ajra. Faminkum man yabukhalu, mulimu abakodowala, wa man yabukhalu fa innama yabukhalu an nafsi, naye yenna akodowala aba akodowalidde mwoyo gwe. Lwaki? Wallahu lghaniy, bino byemuwaayo tembiwa Allah, wawula mubyewa mubyeterekera mu ggwanika lyammwe, mubisanga olunaku omwana Adamu lwagenda okwetaaga ennyo ng'ate takyasobola kukola, tewakyali kupakasa. Wallahu lghaniy, Allah mugagga, mu bugagga bwe si mwetaavu. Ate nga wano ku nsi situlinaawo mugagga atali mwetaavu, waali muntu omusanga n'ettuleera 50 gy'okomye okugaggawala n'obwetaavu, tuleera 50 oluba mwetaavu w'abantu 20 oba 10 abagenda okukola ki? Naam, okuvuga tuleera ezo, obwetaavu tebuyingiddeyo. Ozimbyako eki ennaku zino ze ziri ku mulembe? Bw'omala ogizimba oba mwetaavu nnyo eri abaavu abajja bawaggayagga bafune obusenge mwe bateeka ebisalirizo byabwe n'ebyangwe n'ebikongoliro we bagenda obitundira. Banaku, gw'oli mugagga oyagala abaavu abagenda okutunda ebikongoliro, naam, bakuwe ku ssente, kitegeeza oli munaku, oli mwetaavu. Gw'omugagga ate oyagala z'abatunda bikongoliro? Faminkum man yabukhalu wa man yabukhalu fa innama yabukhalu an nafsi wallahu alghaniy, Allah mugagga ate mugagga bwe talina bwetaavu. Wallahu alghaniy, Allah mugagga. Naye ng'obukodo bututuusizza wanene ab'ebitiibwa, kirwadde ekiridde abantu. Kyanga omuntu nga musaaze, kyanga omuntu ng'ayina eddiini agimanyi, naye nga wallahi mukodo kalya kokka. Ekyo kizza abantu emabega, kituzza emabega, nikisobozesa omulabe okubeera ng'atulinnya ku mpeete. Allah aga nti wallahu alghaniyu wa antum alfuqara, mwe muli baavu. Lwaki Allah atiise bafuqara? Tuli beetaavu. Ekyokubiri, bino byabakuŋŋanyirizzaako abakwazise byazike. Antum alfuqara, muli baavu, kyekiraga nti muli baavu. Wakusirisiza wonna bino byonna ebyakuŋŋanyizaako, yatwala obuvunaanyizibwa obubigabira abalala ng'era yabigaba, ye yabigaba. Emaali gy'olina olwaleero siiyo, nnyiniyo ye Allah, era yagigaba ng'akututte. tuina ya yesimba mumali udiga batali Allah tali iyo fanti iye ya jikuazika nagante abana abalenzi bafune kino abawala bafune kiri omchara afune kino chara babaye afudde omwami afuna kino tata afuna kino bwaba wali mama afuna kino chagamba Allah kam taraku min jannatin wa uyun bameka Allah bajurudde nga nimero zaabwe zibadde zimaze n'okuleeta ebirimba zibaze wazuruin wa makanin karim n'amatiri wona n'ebifo eby'ebbeeyi yakakitulamu Allah n'amukowola n'amutwala wa ni'matin kanu fiha fakihin surakeyo surati dukhan kadhalika wa awrathnaha qauman akharin Allah nabiwa abakuli ku lusegere nga gwogenzi tebayinza gamba tumuzike ne mubezi yenu gyabadde yakajja german haram tumuzike mu kali naye maaso gali kwoleka gye yazimba emunyonyo abadan tumuteke mu akediye bakuzaayo eri ewala ekinkizi n'amasanyalaze teganatuuka n'oddayo so nga ate ne basalawo okuzika ekkololo wallahi era obaogenze mugende mutunuulire bwe bateeka ekkololo kabuliye ne bw'ogimalirako ekyetaaga ekinene oba ekitono tayinzaga obujoozi obwo takisobola takisobola ali kkololo mwekkololo kati wanyumira mmwe tewanyumira bo bo baagenda kiringa nga bonaatwala omuntu ayebase ku mbaga ayinza okuga nti omugole ng'anyumye yebase omuntu te ku mbaga yebase kati be balya ekkololo bemuzika ekkololo bw'amatiri wano agalya ekkololo gaakawewo gw'okalaba abaliwo be baba bafa si basiraamu bali ku kibooko bali ku mpingu tebalimu na bwongo bwebagamba nti babaziika mu kibuga wakati kyaki ekibuga ky'abantu balamu abakyali abalamu owekitiibwa Allah subhanahu wata'ala bano be yatwala balaba mu nsi ndala baba mu ndala olwaleero osobola okunjawulira ekkomera ly'eruzira nga bakusibidde eruzira n'olinjawulira n'ery'e Masaka konna gaba makomera tuyinza gamba nti omuntu ekampala engeri gy'oba oliraanye ekibuga n'akawewo k'ennyanja kakufuuwako nedda komera era omuntu bagenda omuntu nibamugamba agenda wallahi avaayo ali ewandula aga nti ekkomera popopa mirundi kikumi takkiriza naye toyinza kuddira muntu nga yeebase n'omutwala ku mbaga n'omala n'omubuuza nti walabye otya omugole be bantu abakayanira olwaleero okuziikwa ekkololo osobola okubeera ekkololo naye wallahi ng'oli ku azaabu gwe eri okubeera nti bakuziise simanyi ku kisaawe kya nnyonyi abantu we bakuŋŋaanirawo naye tewali batwala budde kukola ki ate kusabira kusabira abo baliwo bye baakola byebyo ne Allah byasobola obbawaako mu nsi byebyo bwe baba bagondera Allah ne bakola byayagala fabiha wa ni'ma bwe biba byabalema bali ku taabu Allah agamba nti waman yabukhalu fa innama yabukhalu an nafsi omuntu akodowadde akodowala naye nga yeekodowalidde wallahu alghaniyu Allah mugagga wa antum alfuqara mwe muli baavu bebazika ekkololo waliwo omukulembeze w'eggwanga yusufu kironde lule bamuziika naki wa in tawallaw bwe munaaba temwekomyeko kulekayo bukodo tabwagala muze mubi abantu baguvumirira naye tusabe Allah agutuggyemu muze mubi ogutamanyi muntu Allah baabaggeredde tegumanyi guyingira buli mu kika kya muntu omugagga gumuyingira n'omwavu ne gumuyingira omuwalimu gumuyingira n'osanga omuwalimu nga mukoddo nga muwalimu n'osanga omuyizi nga mukoddo obukodo wallahi ndwadde mbi mbi kyekimu kubituzza emabega kubanga omuntu akodowala ne yeekodowalira ye yennyini, n'akodowalira baali nabo, n'akodowalira mukyala we, n'akodowalira abaana, n'akodowalira muliraanwa. Abantu ne bamutongoza nti musajja mukodo, wookolera nga bakimanyi nti oli mukodo. Allahu akbar. Mukyala wo ng'akimanyi nti nafumbirwa mukoddo, abaana nga bakimanyi taata mukoddo. Kuli ekigambo nenkoona gye kikoona mukoddo do, wallahi kibi kibi, obukodo bubi. Te nga abantu abasinga bakodo, mukoddo do. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nawe nokimanya nti nze ndi mukoddo, nolinga akoona mukinu mukoddo. La ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Basiramu obukodo mubulike. Omukodo aba teyesigamira Allah.
Yabanani ngani wambira zirinyi mutwalo nogwabulako enkumi bbiri ddala ogenda zijja nedda nedda. Waayo mukolanga nalla naye alaba amaalla olaba sijja. Tojja kuwaayo kubanga Allah naye alaba. Allah olaba naawe sente nzima okuyingiza ennaku zino. Allah, Allahu akbar. Bw'ogandi sente nzima okuyingiza zo z'owaayo zaani? Za Allah. Owa Allah naye afuneko engeri obwavu gye bumuluma. Atugende ganiyu mugagga, antum alfuqara, mwe bwavu. Wa in tawallaw bimunaba temwekomyeko ne mulemera mu bukodo, Allah n'abajjululira mu bukodo. Yastabdil qauman ghayrakum, ajja basikiza ekibinja ekitali mmwe nga mmwe abaddewo muli bakodo, agenda bavunaana abasikiza ekibinja swafi nga kiyonjo kirungi. Thumma la yakunu amthalakum, tebagenda kuba bakodo nga mmwe abajja okuddawo, bagenda kuba bategeera embeera n'empeera ez'okuwaayo. Bagenda kuba bategeera nti ekintu ekirina okutwala sente ezo awalan busiraamu, nga basahaba bwe batyo bye bakitegeera. Kathero menohom, abasinga obungi mu basahaba wallahi bayingira obusiraamu nga bagagga. Bagenda okuyingira ettaka nga baavulunkupe. Kiki ekibayiye? Kiki ekibaabizza? Ekyabaabyo bajja mu lubu lw'obugagga bagende mu baavulunkupe busiraamu. Bagenda kutuuka mu maaso ga Allah, baatuuka mu maaso ga Allah nga baavu, abaalina sente, abaalina ettaka, abaalina ebyabwe, wallahi nga byonna babiwaddeyo ery'obusiraamu. Yabasiima Allah. Gw'olwaleero oyagala basome ku mulambo gwo, abadde alina biliyoni 18 ku akawunti mu banka, abaana bagenda kugabana. Afudde alina ebbaala 6 ne woteeri 4. Afudde alina ente obukadde 17 miliyoni z'ente 36 ne square miles ez'ettaka 2007 square mile. Okiwulidde? Ng'ate ne kapoloti ka 10x10 bw'akalaba okayina erungujja akakunyagako. Kale guba gujabagidde okusanga omukodo ate nga wa mululu. Mukodo naye omululu gw'alina, alina omuwumbo naye ne baalaba akakunkumukwa, olulimi lumusooka, mama akakunkumukwa, akakunkumukwa badage kakawooma, nze nsinga kuwoomera bukunkumuka. Kamuwumbo nno, obuwumbo teguteeka omuwumbo, omuwumbo bannange omuwumbo naye n'akakunkumukwa, n'akakunkumukwa. Gw'oli wa modolo ki? Allah yakuli muli wa modolo ki ggwe n'okayanira omuwumbo n'akakunkumukwa? Mujja kuva mu nsi. Naye kibi nnyo okusanga Allah ng'akutuumyeko ebintu ebibiribiri weekuŋŋaanyizaako obukodo. Oli mukodo ate oli wa mulugube, kubanga obukodo bulyazaamaani n'omulugube bulyazaamaani. Hadithi ya nnabbi ebigatta yatugamba fattaqu dhulm, mutyo bulyazaamaani. fa inna dhulma dhulmatun yawma alqiyama liyaza amanyi nzikiza olunaku netugenda okuyimirira mu maaso ga Allah wattaqu shah mwewala omulugube fa inna shaha ahlaka man kana qablakum kubanga omulugube Allah kweyasinziranga okukola ki okuzikiriza emirembe egyasooka wa in tawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum muve ku bukodo omukodo kikakkanya bukakkanya muntu amakama kodo kukyalo gabaga wansi era abantu bagamanya tewagundi teriibwa kantu muve ku bukodo kubanga obukodo buzza obusiraamu emabega bukakkanya n'ekitiibwa ky'omuntu wallahi tabwagala Allah abatusooka waabalongoofu tewali gwe batenda na kitendo kya bukodo mu obukodo mubujjawa kubanga omukodo yenna aba mukendeevu mu kwesigamira Allah huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin omukodo takimanya nti omugabirizi ye Allah so nga to mbaka yatuga nti ebbanga lyomala ng'ogaba Allah akugaziiriza bugaziiriza n'akwongera n'akwongera buli lw'ogaba n'akwongera annyongera ate namba biba byetoddeko naawe bw'obala otya mbadde ne miliyoni n'ensaddaaka k'emitwalo 8 ng'ate olwo giba eweza miliyoni mina emitwalo 10 oba giba 9-2 kati bwe batyo bwe babala abasiru abasiru babala batyo misikeri n'akodowala neyeekuŋŋaanyiza wallahi ojja kusanga omuntu akodowala nga Allah amukuŋŋaanyizaako ku kyalo omuntu akodowala obutunda bwe baba alimye butunda bubala ne bugwa teri akalonda ne walengera ebbali nga mwana muto yakalonda kazzeewo kazzeewo era n'okaza oba guba muyembe guzzeewo woogugje ng'ogwange tebagulya nze ngweriira oyo ne bamumanya ku kyalo ne bamutuuma kazzeewo mukodo waliwo abalala babatuuma sirina gundi kiri ya sirina nawaga mugende wali wa mwami sirina oli mukodo teri akwagala okumanya tebakwagala n'abakodo banno tebakwagala kubanga oli mukodo ketolaba omubbi bw'atayagala mubbi munne bw'amala okubba ebibye anoonya mu amazima atajja mubba atali mububbi bw'aterese ebibbe bye nzagandi sajjabbi sijja kuteresa bintu byange ojja bibba naye nojja bibba nga naye yabbye ebibbe era singa akwata omunyago guno n'agukweka mu kasiko agenda anona omulala aba aleese omulala we yakwese mu kasiko n'asanga nga baguggyewo n'amagamaga n'akuba akuba ebisula nga astafirullahi alazimu ekibbe kinzibye saba Allah kikolimire kikubbye by'obadde okwese by'obadde wabiggyewa n'okolimira akubbye nga naawe wabbye bubbi kitegeeza nti muze mubi si mulungi Allah tayagala bakodo daba omukwano oguli awaka ku nnyinimu ng'avaako akanto wallahi nnyinimu avaako akanto mukyala akwagala kubanga sente tuli kakono ggaamu nze nabaliiza akamiiza ziba kanana mukene wabbiri akanzaali ka 10 omuno gwa muwogo 2 agenda okukola bwati ng'era sibidde mu 8 ntegere kasa lwaleso omutwalo n'abanja balansi oli mukodo mukyala okufuna kasente amala kukulimba omwana oyo mulwadde ate namutute mu ddwaliro ne basaba emitwalo 3 lwaki wamututeyo nga tongambye wali mumpedde ne mumutwalayo kati sijja zikuwa bukodo amala kukupanga abaana ne bamanya nti taata okulya akake omulimba bulimbi ne bakulimba
mulirana na kutongoza anti oli mukodo mabega kawo nabagamba kumusajja ya wanga aliranga mu bitundu byentinde naye yakodo wala ngate yali musajja mugagga yaina mayumba mayitirivu nyembo ntinda yaina mayumba mu bitundu byekisasi nga mangi naye yakeranga kuduka ali ntinda nga avuga akagaali kakadde kataraga ng'ekyemisana kyalya kabalagala bbiri n'amazzi g'akaveera ga kikumi sente zonna zeyajjanga mu dduuka banka zeyajjanga muzabapangisa ebizimbe byalina banka mukyala we teyayambala ku lugoye lupya abaana be tebaasoma teyavuga ku mmotoka mpya ateekateeka ayagala sente nnyingi n'aziteeka ku akawunti okutuusa bbanga lwe yamuyita banka emuyita n'emugamba oterese sente okumala ekiseera n'ekwata obukadde 20 n'ebumuwanga kirabo ng'emwebaza kutereka tajjaayo yateekayo buteesi teyalya ku nnyama akuŋŋaanya teyanywa katunda akuŋŋaanya abantu be nga bali bubi abaana be tebaasoma nga bambala biziina akuŋŋaanya naye ng'ekyalo kyonna bw'obuuzeewo omukodo baga agende wasajja bbi musajja mukodo bw'oba ogamba nti tulima genda obuuze mukazi wajja kukubuulira mukazi yamufeesanga bufeesanga amwasimula n'abaana nga bamwasimula yadda mukasona n'abala ekirabo bbanka kyemuwadde ekyobukadde 20 olw'obutajjaayo bwe yamala n'aziteeka mu kiveera n'azibadde n'alaga nazo muzitereke muzitereke era ne bazitereka oyali tasaaga yafiira kagaali kakadde yakavuganga okuva wano nawali ne kagwamu omukka n'akupika nga katalazze bwati bwe yafa mukodo bukodo muze mubi Allah tayagala bukodo naye nga bw'okitunuulira ku bimu ku bituzize emabega abantu bakodo nabagaa nti obukodo tebwetaaga bugagga aa tusobola okulaba omwavu nga mugabi ng'era w'osobola okulaba omugagga nti mukodo n'omwavu omugabi osobola omumulaba kuga nti wallahi talina naye oyo agaba mu butabaana bwokwe talina naye musajja mugabi mukyala mugabi ng'ate mwavu nga bw'olaba omugagga omugagga sitwali badde bamulaba nti mukodo naye wallahi omukodo nga mugagga omulaba omulaba ate kino nkibalaamira tolaba ng'omusajja agabye kuga nti olwakuba alina nedda bangi abalina nga tebavaako kaabwe ate bambi abatalina wallahi nga waakiri asigalirawo nga ye ebbanga bwe liyitawo nga tagabya alwala gyemitima gyabatusooka era kyekyayitimula eddiini eno obusiraamu kubanga okugaba kuyunga oluganda okugaba kwongera omukwano wakati waffe yensonga lwaki tulina okugaba ne Allah subhanahu wata'ala nga tetulina okweteera kw akawunti zaffe eri Allah simwetaavu kusitula ddiini eno gwe bintu oba obitegedde nnyo nnyo twetaaga kintu kuzimba muzikiti sente zotadde ku muzikiti ziba zizo ate nga zizo ddala kuzimba ssomero lya Kurani okutta omutwalo n'oguwa muganda otannalya kyamisana naalya zizo ezo zaaliddemu ekyemisana ziba zizo ddala ng'ate z'ogenda okulyamu si zizo kubanga bw'omala ozirya biwedde naye zino z'owadde oli naalya buli lwakulakaga nti musajja yallah musaasi wallahi ndala yali ensoboramu olulimi ogenda kufuna edduwa mmeka nga n'omutwalo oluusi wagwerabira dda wallahi buli lwakusanga bwe baba abakubisa baga ndi omusajja oyo Allah musaasire lumu yampa omutwalo ng'enjala enkulamu olulimi tuve mu bukoda b'ebitiibwa kyensembyayo wallahi shaitaani eyagala nnyo abakodo kubanga buli lwoko dowaro lwokutta akakuba akakutwala mu jahannam.
Era yebalira omuntu ng'anaakodowala
kakati bagambye ate muzimba muziketi ate naawe nenti tonnamuwa ate naawe tonnakola booti bwetulabe nga nemukyalawo tannagula kadi tonnakola booti ate zannankani
nekutuuma ebizibu bweraba oganye nga olinga ayagala okutoloka oweeyo
netandika okuteekamu entunnunsi z'okufuluma bw'oba mu muzikiti
fuluma 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 fuluma
naze zikuba fuluma 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 ate onaasewaayo ofulumi ng'onoonya we watadde engatto zo ng'ofuluma n'essente zo shaitaani ng'ensanyuka nge kasajja kabadde kakola emirimu gyejja naateka kati genda wamma genda genda tunabeera ffenna mu jahannamu genda 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 towaddeeyo kanaawe n'ofuluma ng'ozimba kizibe wadde kizibe wadde
weebale
naye nga toziba wadde gamba nti sizeewadde kubanga obadde oteeka ku akawunti yo ha antum haula tudauna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhalu wa man yabkhalu fainama yabkhalu an nafsi wallahu lghaniyu wa antum lfuqara wa in tawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Surati Muhammad bwetu bwesembayo. Allah tayagala bakodo, Allah tayagala bakodo, Allah tayagala bakodo. Ekyo bw'okimanyanga ng'oyagala kubeera mukwano gwa Allah, situyinaayo mikwano gya Allah yali mukodo. Ibrahimu ebyafaayo bye mubimanyi. Wallahi yasara nasala ebisolo lumu, yasalako engamiya lukumi nagoberezaako embuzi ebikumi bisatu, ekyalo nekiwunya evvumbe, yagwa mu faamu. Nabbi Muhammad yasalako embuzi engamiya kikumi omulundi gutya, yasala engamiya makumi asatu omukono ne gumufuuyirira. Namara nagamba abavubuka ba Ali ibn Abi Talib naga ti mwongere nsambu muziweyo maso ga Allah, abantu balye bubusala akate ugenda wenyumya ate goga amaguru asatu mugawanike nja kuli akompora waisa abantu tukumi kumbaga uyagala abantu balyeko kuguru kumu waisa chikumi buligosanga nine mbaga mutabani wanga awasa ate osaze nte ate amaguru asatu ogakwese mu kisenge ekyo ate bagawanise ku kitando ojja kusanga bulangiti yo etobye musaayi kubanga obadde okwese ennyama olyako mpola ogere evunza ate n'otemako ekifi n'okitwale wa muliraano muliraano nti embaga eyaliwo wiiki ewedde ennyama yiino ng'etuumuuka nsweera evunza gyogabye ebadde kutte giziike oba girye lyebivundu byo kuba oli mukodo. Obukodo si bulungi, wallahi obukodo si bulungi. Bwe bulumba amaka ng'omwami mugabye omukyala mukodo gafa, bwe bulumba amaka ng'omukyala mukodo omwami mugabi gafa, nyate wakakyalako mumaka ng'omukyala mugabi ng'omwami ye mukodo, kubanga omukyala akakyaya akafumba omwami n'okiraba nga kiringa wali ekitutuma kyetuzze lwaki sukaali wange bamugaba batyo, abamu obasanga misikini olw'obukodo. N'akaduwa wakatereka sukaali ekisumuluzo kiri mu kiwato kya nnyinimu n'amajaani nnyinimu yagulawo, era waba mu kibuga tebanya kyayi mwakekkereza bukodo. N'agula kiro z'ennyama bbiri, emu n'agisibamu ekyayi emu yiye, endala y'abaana abasigaddewo bali munaana n'omukozi wa mwenda n'omukyala wa kkumi balye kkiro emu n'ennyinimu ali emu, eriko ekyayi yagisibye. Ate singa kakutanda n'ogisalako ng'oterowoza ebipi bakubuza akalebe n'okaliwa
akarebe nukariwa sija jiria
na jikubate kene yika bukodo mururu nas'alullaha salamata wa laafia wa as'adallahu awqatana bikul khayri ووفقنا الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين والويتي بوزه